kutoka ni lefty. Benzi lako si forgetti. Damu kama chokoleti. Sinifanye ka gazeti. Kani somo kani lefty. Pige shela ujinsi. Tukutane kwenye party. Mimi nipige kasuti. Baby twende na wakati. Pige shela ujinsi. Tukutane kwenye party. Mimi nipige kasuti. Baby twende na wakati. Ebu ringa ringa usione so. Onesha urembo mtoto baby show. Ebu ringa ringa usione so. Onesha urembo mtoto baby show.
Party. 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 Party.
Mtoto mkali, ukupata kama vile zali. Minataka tufike mbali, maneno ya watu usijali. Mtoto mkali, ukupata kama vile zali. Minataka tufike mbali, maneno ya watu usijali. Tumetoka mbali, mina we. Misumali ya bati na ugali, yani far away. Tumetoka mbali, mina we. Misumali ya bati na ugali, yani far away. Pige shela ujinsi, tukutane kwenye party. Mimi nipige kasuti, baby twende na wakati. Pige shela ujinsi, tukutane kwenye party. Mimi nipige kasuti, baby twende na wakati. Ebu ringa ringa usione so. Onesha urembo mtoto baby show. Ebu ringa ringa usione so. Onesha urembo mtoto baby show. Ringa ringa mama, ujenza kuna noma. Ringa ringa mama, usione hata haya. Ringa ringa mama, ujenza kuna noma. Ringa ringa mama, usione hata haya.
Yo, supernova, step back. Pamoja sana mwanangu.